kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
gani kante to bogi janga fandu hala mamadou samasou jom nyali sakra hedibe to tum nyoton weltingol lotigaaje e men laatike sababu kebal mbel kalisi robe nyande fuf be jiida e do inde fedde mabbe wassini we do kita tun ben njahan be dorde famu ben do bundu jikoron nokku nafi do sanne yimbe le ben wattu yoro di ngoni sama kawro nyam kiridu jahande di bismillah sakral den rewbe tun nyam ben chubike waltingol lotigaaje yo ben yalla be dorade kebal o do golle e kanye mo men woni mo hinni fedde mabbe ben le mudun be ngado keba kebal la toro sababu kinno ben almsadaji mabbe yalla be dor famu kedda faystango usman nyalbul e alsisi
to to minyato ko yaata rewbe nogay wombe walde wasinewe doni ballondira an kawra nyandi fu ko yaata dubi sappo e joyi wadde golle hottugol tigaji e namtiri ciagal subugol be bayitan don nisude faabe ciotta e wi hore jo walde de awa jara o golle wadi fa bibbe walde de be doro kebal darano ko kasindini wallude goreji mo ben
ambe tiga diga barake
tigaji ni moni ko min bayitata so min gada tiga dege so mi itti kufi tigaji de mi duppande min chuba ko boni hen ko fu mi itta hen ciagal mo don min jiba dum min gatta ngaji kilo joy kilo ji sapo min jeyira dum ujinere teme didi uinai didi teme nay mi de itta hen nebandu di min jeyirta litre mudum fu uinere teme didi golle o wonko min kebata e mudum saib makko mi de bawi yobude jande sukabe amen min darono sadda wo yowaji di galleji amen
musaka fitinu
arobe so do be ko be ngatta dun weli dum ben be jetti ben en e weli dingol gol ngatta gol e labal golle be rewbe
tigadega wasini we deferammi no mo nirta tigadega ma one ana laabi to minya don gommi tiga daga wasini we o kana mo isan tiga mabbe de be chuba dum fa laaba be itta hen ko boni ko do fi
e wi wonbe walde wasini we mantare wa wadde ciagal golle imadara mo hakkilo mabbe be de nan kuyam rewbe wonbe le gure godde wonno ko isiya hakkulu bade be ne sijo tamane jude to minya
to masira tournament na holtam wiide de mbiel gilla nyande ala sapo e jena ju 2026 station aji didi ben modi galdurande e di goto mo kokri puditi sotude essence e gasoil ciagal lamentelaji kebal mudun hunde welinde sanne jamarande to kitaton holtam wiide ben sak sukabe lekkoy kebe bural be totama ben ngenaari nyande alande sapo e jena ju ben to dende nyafala ne songaji sapo e jiddi be donka yalla be drabe be doro yakawere le jandiji di kawtangal wada ma yeso artibe jande ke ben mijongo ben ivrimo neddo kita nyafola jodi do espagne to yoroso ton golleji mu intingollo dattol hakunde kuri e sonna le kerol burkina fuddi nyande aljumaare sapo jeddi juwe ben kebe ngomi jawoni pelle jeunesse e gon e joni anaji lobube ben hayabe be tawma ton ben fabade e golleji di mi tan wiide ben ngoldo dattol lati ko sababu asidangaji kewdi tark amen hande en meman hala bundu jikorn to kitaton e wi Fuseni Keita hore jorojo mande ben dundo bundu hisi yimbe le hewbe wattu yoro hitande 1984 kedana ben fostango alsisi
akita ici
kita do annasara mbe le hitane ujinere temede jetti chapan jetti e jeegoyam wari dom ko be jidno ni woni tuubinde yimbel gombe tombe be nanna do e dina mabbe o no be jotti don ne be nardi amir nokko o hokkab nokku mo e bawi hodude mudum fa boya ton son ko be kanyu en wonno ardoto no do yimbe le on do wakkati o nardi ben do tewtana annasara mbe nokku to wawi jodaare pundu kerta do noddirta do dumba qurani nem yi tum kunduno yorata fi omo nodire jikoroni ndiam bundu yimbele fungon be kita yogoitan le hitane ujinere temre jenay chapon jetti enay bundu fungon dile nokko o yori so wana kunduno meri onam imini siterni ngaji so ana bamaya ndiam ele ndudo undu kertandu fa hokkaya jaman
la population
to en timata kabaru jamen kirudu jahande di sakra on jarma hedade yo en kirijam